is dead. Excuse me.
Liz, kamwambie Lima, mie bado nampenda. Mie bado nampenda. Asijenitenda. Asijenitenda.
Mana upo kwenye ubora wa mapenzi. Kwenye ubora wa mapenzi.